ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angikubingelele ngamukele futhi ngentokozo engosini yethu e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenet Diamet we-Christianity Works. Nanti iqiniso elibabayo, inkambiso yakho kubantu abalikhulu empilweni yakho kungenza ukuba lokho kugcina ukuthula kaNkulunkulu kumbe kuwephuce khona. Cha, phela ukuthula kwakho, ukuqhubeka kwakho akumile ngokuyiphatha kwabo, kunalokho kumi ngokuthi wena urespond uphendula kanjani ohlobeni lokuyiphatha kwabo. Kuyahlaba khona kodwa kuyiqinisa elimsulwa. Lokhu kungenza kube into ofunayo kumbe ongafuna ukuyizwa. Kulula ukubhekisa umunwe kulaba baphuce ukuthula laba bantu ababukhuni abankambo yabo esiphinde futhi yakuphuca ukuthula nempilo yakho emnandi obuyiphila. Futhi yebo, bekufanele ngabe bayiphathe kangcono kunalokho, bebengamele ukwenza lokho abakwenzile ukuphuca ukuthula. Kodwa inkinga sebesenzile leso senzo, ngeke usaluwayo indiwasho lubuyisele emuva. Izolo sibona isombulo sikaNkulunkulu sokuqala kukho konke lokho, kubela kulokho esengeke ngakhuluma ngakho umzozo nje odlule. Inkambo yakho kubo ngami futhi uma ngayibala nami. KwabaseKolose 3 verse 12 no-13. Ngakho ke, njengabakhethiwe bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, yembathana ububele benhliziyo nesisa nokuyithoba nobumnene nokubheka kade, nibekezelelane, nithethelelane uma umuntu enensolo komunye. Njoba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nani. Esikhundleni sokukhutshwa, kodwa inkambo yakho yomusa yeyibele yentobeko yobumnene yokuthethelela ibuyisela ukuthula kwakho. Kodwa khona into esemqoka kakhulu eyedlula zonke lezo zinto ezinye, into eyenza zenzeke kwasekuqaleni, kwabaseKolose 3 verse 14. Kepha phezu kwakho konke lokho yembathana uthando oluyisibopho sokuphelela. Kuyithwale devotion e-fresh siku zonke. Sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi Izwi Eli-Fresh.